Poa bwana, hii video sio poa, ujue nyama.
Kwanza na asira za kichaga, buta wapinzani wakiweka mchanga. Puta, niko juu ya mlima, siko juu ya tuta. Twende kilioni, wapinzani washa suka. Egyo ni mawe, bada ya mawe, tosa maganga. Naletaka yote yawe, songanga. Wanasema mimkali na pamasha bikidude. Nataka kuwa legendary kama bikidude. Kila niki shika bikidude. Kila niki niki wapa masha bikidude. Kila niki shika bikidude. Kila niki niki wapa masha bikidude.
Do they wanna
work? Do they
love?
Do they love? Do they love?
Zimzima, washa tochi juu na kauwezi simzima. Nishapandisha mzuka hapa nilipo simzima. Dude lazizima, mzizima na nchizima. So ambiwa chekelele nimesema mtu mzima.
Natoa madini sina toke Mary run. Around the city so siri umerun.
Chezo nisha mada komi kila kila. Upo mtani mini mada nando mwana
kila. Kila niki shika biki dude. Kila niki niki wapa masha biki dude. Kila niki shika biki dude. Kila niki niki wapa masha biki dude.
Dude.